The Serenity Prayer, Te Inui Mahurutanga. Spoken in Te Reo Māori and said with gaps so you can practice. E te atua. Tukua mai kia o. Te mahurutanga. Ki te whakai. Ki ngā mea. E kore nei, e taia e au, te whakarere kē. Te kaha, ki te whakarere kē, i ngā mea, ka taia e au. Me te mātauranga, e mōhio ai au, he aha te aha.